ma waise wakasela ngono mwana simula banako ngokugisa omwana tyalinga nange kyendi wala namusubiza nti ndita era ne mutwala nampa obweyamu nti sebo ndikulinda kabubeye kuba kakabe amayengo kabube obwavu kabibe bisibo ntya buli kaseera ndotanga eriyakutawanya nga nawe gyoli obirowoozako ono musajja mama alinda ndinatwala omanyi nakulinda dda era nga nfayo akaseera kabande kawamu mamanyi bakutwala mama omuwala muwanvu wanvu mulungi wakatake take anyirira akira balala omuwala muwanvu wanvu mulungi wakatake take anyirira akira balala saba nkikugambe kano kenzize kutwala amazima nsuubiza tikofunye nze kiwete sirimba kuba tugenda nakuba mu mirembe oli muwala mulungi osaana na birungi mama obeere bulungi bwekisana kwerengera maaso oliko lufiri lunzita lengera kaseko seka bwotyo omusana guyake we buliwo omwenya oleta emirembe mama omuwala muwanvu wanvu mulungi wakatake take anyirira akira I'm gonna